Onya mukongo afunanizwa mkulwanyisa musujja gwe nsere mu district ye Namutumba Jeremiah Gombaniro afuddeyo n'akiikira ensingo bannayuganda ababakozesa obuyi obutimba bw'ensiri ekifiiriddeko omusujja mu ggwanga lyonna naddala mu district ye Namutumba. Ono ng'ayogera muno wa Baba Fama Kalu Simon ategeeza nti bannayuganda abamu baweebwa obutimba bw'ensiri okuva mu gavumenti wabula ne babukozesa bubi nga basinga babukozesa mu kuvuba, mu kulunda, ssaako n'okulima. Ono ategeeza nti kino kikyamu kubanga gavumenti egaba obutimba ng'ebuwa bannayuganda ku busulamu.
Obutimba twababa twagaba obutimba mu kikungo twabawa obutimba bano abaana abaidde okubagemesa abaidda abakyala bamabonda abaidde omundu ogusosibwa obutimba. So obutimba otwaka kubuta ku bedi tosobola kubuta ku nkoko okudibwika doda abaana mukabiri ife twafa Namutumba omusuda gukala tukola bubi. So tuli kubiriza abantu be Namutumba obutimba bwe tubukozese ate obutimba buno obake bukayirike babusalemu kuku obugundi obugoyi bwe basobola okuba okuta mu bumooli bwe basobola okuta mu madirisa okuba nti nebo banga enumba agigwire siti kwaki kigingira mu nnumba.